yande joni tan min tay sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kodo nyalle jam sumana amadu janganta habaruji e fulfulde jam hanken hippitere wadi to enda gendarme mabbe wombe hakkunde yeta kala e wanzarma on nananno dum warle region motilapere do filla ko dartunde nagu kanyu e ballaga yaade himbe hanbe wallede dum wonno jidal hakkunde himbe wardo inde leede sappo je gondo inde fedeleede duniya fil hawjina filande nagu be jidi e isu mahamadu on nanan ko haali to enda agadez himbe wonnobe do kanga jaado ujunaaji ngon ko ittato e le mobilaji be gaddama agadez don do on nanan ko woni e mu yewtal men pinno hande studio kalangu no ndara filla fespa ko to batu kollol silma ngaji leede afrique kanyo televisionji ngadama leede men niger hebi bar jaari mudum fodde nani wantiri ana habaruji di enda yarro birmen jamma hanken o wonno ko gendarmerie wonno hono sono hoggo gendarma wonbe to enda hakkunde wanzarbe yata kala lay commune mo gorwol won departement mo terra region mo tilabir noni to wonoto himbe be anda goddo ngari hippiti be kippitake no kur gendarmerie di enda bandimi tarnal fude ahmed hebi kabar nani ko haala nani ko haali bandirabe firte fulfulde
kippitaki gadaki ton wanzarbe wada kana jamma alal yaade altini loreji didi gari gadi kippitaki ki do gendarmaabe duuki wada tabaka anda du warbe gadi kippitaki ki daabe kaborde nanama fa subaka o hano no dum fillirade habor mumin kebigo der domobe gon wadi bi uudo bononda o mauni sanne amma min kebay tabbintinde halaka gam ardibe leedi tilberi wakkati min noddunobe be jabaaki min der habor goto o ni wi ama ko warbe gadi kippitaki ki doggirana leedi burkina faso sogeji elan piroka umminama tay nabe gam hitode be miccintine himbe du ko kippitaaki ki wadi balde tati gada ko gomnati leydi Niger singi laabi domol kesigon der nokkuje kewde der leydi Tilberi misali bankilare jeddire wittine de du sogeji leydi France o watta sogeji la soji nayo naati leydi din gam walloyde sogeji leydi meden
ar filla ko ndarto hippiterne ni fa hande bandi min tarnan o hebi o noddi goddo do cialolol jodi do o rewetego dolbel waddaaki gendarmerie mo hippitere wadi mudun nani ko haali e ko yi e ko nani.
Nous avons entendu des coups de fusil.
Min nanana bojji malfe na ko subaka gadam ne min ji helicopter uji sogeji Niger ngari no pilo le no kurende ja hippitere kan wada le compagnie gendarmerie be nangi be pellondira na ko subaka tawne min kebay lawol yaade ton sako min pama noy dum warri ginanni min pama fu mo e ngari wadde hippitere de amma ni be doggirana far leydi Burkina Faso de jon o do deddina ke ni be wuro ngo moy non fu no ton wada golle mo
actuellement les populations ont repris leurs activités.
Nani wantir caggal dum don ni horejo leydi Niger Issou Mahamadou yerno birmi on ni o wadi jidal hakkunde makko e himbe warbe do inde leede sappo e joyi gonde leede duniya kawjede fila ko dartunde enago duniyaaru to enda hawrinde leede duniyaaru ni endam don du konda ni be kala do fila ko dartunde enako kany e balla ko hani wadde yaade e himbe jodi be nokkuje battide wendu cadd latibe Boko Haram wadni dum en bonondaji kewdi Issou Mahamadou ni o wi weli mo sanne garangal himbe be enda ko be kaldi dum du konda latike hunde lobber sanne nenene kaydu halaji di fu min koji dan sahel.
Les différentes interventions montrent bien que
halaji modon no kolla ko odon he wattande min jungu der durwo gomin gondi he bombe der durwo nyibude leydi du gam kujje didi non jaadoje bombe beedu galana ni no nawtoro talkaku no keba himbe durwo arano gomin ardini woni durwi didde he bombe be amma komin durwonta yaade yeso woni nyibol leydi dum du waddi komin tuugi do dangare tati domo leydi demokrasi e yaadu leydi yeso lewru septembre miden godi hawrini do domol leydi Boko Haram sembe mum uytori gam de feccake potal wala hakkune himbe mayre dum du wadi komin bi fadde amin habdudo hebbe pota min durwata na wartirde har amin hidube potal ben min durwodu ko watta holare naati caka mabbe e himbe leydi fu be keba du gollal galbe gadi
sur leur réinsertion socio-économique
awana Mohamed Issouf horejo leydi Niger nani nyalande potal bibbe leydi Niger ko wadoyto no ga ene lewru avril darton du endani filla sigila mun woni hore mudum sabato hikka wadoy takanto ena cintabarade region mo tawa dum waddi ko fedde sigila ne ena singama ende woni ene golla golleji mayre be gadi hawrter gam batte be jewa dereji binda do inde hawrinde enda ko hani wadede subako endani bandimi gungu Muhammad Antani o hebi noddude horejo hono fedde de enda biyata Ahmed Abdullahi nani ko halani mo do majju
Ɗereji kawjiɗi dow filla fijo ngon ɗi jaɓama gam sigila fijo kollol ngo cintango. Ko hori jon o kam woni ɓiɓɓe cinta wonɓe e jonde leggal luure Nyameɓe jaara ɗereji kawjiɗi filla fijo ngon to gomnanti on gaɗaɗi e hawrinde maɓɓe nde. Fijo kollol ngol no ƴeewa département mo Tasara Tilia kamɓe Abalaka. Ɗum do ɗume woni mana potal e du fahande ko heɓa gaɗa nde jungo de Kano do ɗerol gam potal illu duuɓi ujunere kemi jeena e capanɗe jeena e joyi. Kwana tan nder nokkure cintabarade nden kamɓe département limtaɗi ɗi yaade e leydi Niger fuu. Nokkuje kewɗe heɓama do fijo kollol ngol. No woodi nokkure ittanande gam potal, no woodi nokkure ittanande gam fijo kollol ngo demal e marol jawdi ngol yaade kulle gatteɗe e juuɗe. No woodi ɗereji gansitaɗi gaɗaɗi lildeteɗe leyɗe bandiraɓe. Nden ne nimɓe no dawma sanne.
Nanni wontiri fawara joni ɗo hooreɓe pelle deppiteɓe joyon laatiɓe ka en parti mumen gondi dow laamu leydi Niger hannde ɓe kaali ɓe mbi ɓe jaɓi hono fawara jondu kondan ni ko wi'a hono fedde joƴƴine fedde deppiteɓe ƴeewore dow filla ko darto milliarduji keme ɗiɗi haala mum haalama dow filla fedde areva na mbiya sarusi mbita areva wasoɓe iranium o enda dow filla iranium o. Ɓe kaali ɗum ɓe kaali andinore nde endan ɓe mbi du konda ni hono kamɓe ɓe jardi dow majjum fa no woɗi caggal du ɗum ɗo no holla wiide ke ɓe nota kina noddagal ngal fa hande du deppiteɓe ngala e laamu kaaluno na mbiyen du parti ɗi ngala dow laamu kaali hecci keñan caggal majjum du kondan ɓe mbi eɓe ƴama ko wata ko tawi fedde nde sene joƴƴinene joƴƴinire dow laabi saria gongaji Sadou Dille kañum won ɗiɗaɓo hoorejo fedde député PNDS tareto ende assemblée nationale.
Conformément à la lutte
dow durwo manggo go ardiɗo leydi ardini deputéɓe tawaɓe gaɗa laamu ji'ay fuu gacce gon nder cingol fedde taykaki ƴamade ga himɓe fuu anda gonga e gonga ko waɗi dow fi haala gonaka no waɗe nokku fuu balɗe ɗe. Deputéɓe ɓe ƴami gomnati watta sembe mum fuu ko watta jawdi leydi moɓama no woɗiri ñamuɓe ceede ɓendu gatte joɓa. Miɗal miila du ko cingol fedde hawjotone taykaki ki deputéɓe gon ƴami cingol mum fotayi fuu himɓe daro no koɗodira dow mum
polémique politicienne.
O wonno Sadou Dille député hoorejo deputéɓe ɗiɗaɓo mo PNDS tareto nde assemblée nationale wakkati mo Habibou Garba yewdi e makko subaka o. Looreji ko watta noga e tati mawɗi noon kañum woni ko yehi hoƴoye himɓe ujunaji ujunaji ittoyto enda to fa hande wiyete jaado nokku to kañe wonno no itte ndenen ne kamɓe gadda kana du Agadez ɓe himɓe du konda ni ɓiɓɓe leydi Niger no endan du koɓe gadda du konda ni eɓe tawa to enda ni e nder hoggo fawar joni du kondan doigné ton enda Agadez ɗum du no woni dow filla ko darto hono kulantereje laatiɗe eɓe darnede ko taɓe keeɓi ɓe jotte ko wuroji mabɓe. Ɗum wonno ko bandimi Moussa Mamman Sirini en neldi en.
Ɓe tawa kenana nimɓe ujunaji joyo ko naati kengal lasara le wuro Agadez ɗuɗal maɓɓe du fuu no sukaɓe ummatore heere ɗum du ko riwa nokkure to kange wasete jaado tonno ɓe du nimɓe mbi'i e gartirol mu'en ɗum satti sanne Allah e rafi nyamdu e ɓillodirol ko keɓi nder gartuki muɗum enda fa waɗi nder maɓɓe goto maaji.
Balɗe amin sappo komin kewti ɗum wala ko neɗɗo wi'a seyni ko aw ƴoo loore nden wi'i miɗen gaɗa himɓe hemre nder loore nden. Loore nden du no yaha no ada himɓe non ngam waɗi looreji ɗiɗi gom boppuɗu himɓeje mum'en. Minen goni ko ñaame e ko yare maɓɓe fuu faamina he ko'e amin min ngala fuu ko ñaame kiloji nayi yaade e dirku min jahata e koyɗe min tefo diyam caka naange e henndu bonndu du rafo e ɗom ka wari himɓe yeeso am mayɗo gom muuɓa.
Gouverneur mo région Agadez on yehi yoyde ɓe ɓiɓɓe Niger riwaɓe jaado o waɗaniɓe du jamiroje lobbe o wi du laabi no ɗon koƴe kotta tawe mo henno maɓɓe fuu horrama nder région mum to ƴoyi.
Janguinoɓe wonɓe e fawarjo fedde witende cause Niger e Sinaseb naati e murtere golle ko balɗe joyyi yernoɓe kalurnoɗe ley ñalaɗe ƴaɓɓiɗɗe endani ɓe puɗɗi murtere nde subaka hannde ɗum e nder kero leydi Niger fuu. Nenene ka ɗum du konda wonnana e dow filla kamɓe janginoɓe ɓe jiɗɓe tirsina laamu ley ɗon gomnati o endan gam batte yettina aadi moɓe aadodi e muɗum eley ñalaɗɗe to ɗum du kondan duɓe mbi fa hannde gomnati o no wajibi accita etol wawde janginol ngol wino waɗan dow maɓɓe kamɓe fuu. Ɗum waɗi ko fa hannde minen ɓe endani min noddiɓe gam batte min paama yalla noyi wonno fawarjo murtere golle nde endan wetiri ɓe kolli wiide ke kamɓe hooreɓe ɓen endani hooreɓe sendikayi ɗin ko keddi jam are maɓɓe fuu yardeke waɗi murtere nde fa wooɗi. non ni fa hande ni himbe CPR inganchi parti wiete ni sappo e goka en goni ko kali aljumaande wiide juwi e der parti o en lambe jia kala region mo maradi mun waddi ko fa hande ni goto e mabbe ni min noddi dum fa min nana no won watto enda o holli o wi gonga non kambe kaldi do be murtake parti on kanon woni yaade nyalon garaide enda ni be kalan keddi duni ala fu fama nana fama dum sabi ko be murti e odo parti
Studio Kalangu
der galnyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay topere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maina sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e jey topere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e jey topere go fm
Dolvel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jenay e joyi tobere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay e jenay FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jenay e jenay FM
Damaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jenay e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jenay e jenay FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joyi FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
Yewtere me andino hande yerno mbirmi on ndartina fila fespa ko dum wonno batu kollol ko wada no ga e joyi lewru fevrier warde nay lewru mars no won e der mun tonna waga dugu gallure lamorde leydi Burkina Faso dum waddi ko fa wara joni hono silma mbietede félicité kanyun du onon ngadon ka woni Alain Gomi jiado leydi Senegal yoga mundu France kan woni ko hebi ko wete e talon d'or mo yenenga ko hitande hikka kanko du kondani hono fa wara joni wowno hedde hono majjum du hono in majjum silma on dartina filla hono net lati do jimo non gondo e ley fa wara joni no kuto doroji sonete Kinshasa leydi Congo kan wadi hono kan woni o hali hala mun der majjum fa gasi ciagal majjum du kondo leydi Niger yaali silma nguji mudum kanon woni zinaria mo ramatu keita kanyum woni ko yey hebo e bar jaar do filla golle lobbe e natte lobbe kollaade nenne ne kadum sabi nanoy wadi ko ramatu keita zinnare makko hebi nenne ne kay bar jaarndi jalla ma rema kenda nati hala ka waddani en dum impirte fulfulde
nay ko ne matsalan silmaji himbe Niger jo adagam hawride hikkade der joydin tati chuba hano silmaji janta e telbijo silmaji tati chubaade din goni zinaria mo ramatu keita tenaki ki wala bibbe mo aisa mashi e delumo mamman suleiman idi dito kam en kay limaka der tewtewrudu idi di limaka di goni servo noir mo abdullahi jingare wudere mohammadu jingare dekudo tammude heba barjaariji gattaadi go mamman suleiman jeedo silma indiraado delu bani ko heba e barjaari wi'i ko silma mun tawdaka fu felore go amma o holli kulle didi gom de ngakki silma o
teknikama mo
sador ma goto tawado don on woni der suudu to filmu wattete don dundudu waawa kano de jewo golla filmu wakati gattol mun der tele mido waawi wiide do mbay wa suude didol dida bengel kan woni ana kondarta farwa lobe be gam hebbe bar jaari be fu filmu jino latidi ko watta lemu wittake miliyar
passe le miliyar
ramatu keita hebi bar jaari mawni wattani gam nate burde wadde o holli weltare makko o wi'i ko duubi woronjani ko wayri leydi Niger nata der irtewtewru silma o wi'i ko silma makko wada kana do filla hidde der fina tawa fulbe haabe songay e hausankobe
birni mo zender o gallure hinde no nyibande illi ko boyi mi wala bawde ne ko yata wadoyde film on zender den no mi limi ko pedol hoggo tariki kambe birdi ladde no tawa der nokkuji hausankobe jeddide kambe koltal nimbe yaade morgi to amin e morgi fulbe e morgi haabe e bela be e mayo hautade bororobe no tokki naimu yaade mayo e alamaji tende
silma ramatu keta o subama holle yeso ardibe fi silma ton toronto lumu silma duniyaru mangu
lagor ko mi fala ta fade ma den awla bi maji ko jifol ma bi mi yaabi sayruga
alala ba ir koisino kaisi babe
madalla dum wonno silma mo ramatu keita bi leydi Niger yarto na fespa ko wagadugu keddo don habaruji me fulfulde assalamu alaikum balata jamma